Life is so beautiful like a glass. Music is a blessing from above, and I'm appealing for love, I'm appealing for peace, peace and love.
Gong, 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 ni nani huyo?
Hey, that just leave me na leta ngoma tam tam, come my fans home and away. We never turn back. We never slow down.
We never turn back. We never slow down.
Kama ngoma tamu sana, tunaleta ukombozi.
Kama ngoma kali sana, Mr. DJ wake up pause.
It's a dancing day, party day, it's a African day. Kila mutu na dunda, dunda tu. Muziki nanifanya kuwasili, hata mimi na nengu watu. Tam tam za Afrika, muziki nanifanya sema no no. Hata kama mimi niko solo.
Muziki nanifanya sema no no, hata kama mimi niko solo.
Dunda 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 brother, dunda dunda sana.
Dunda 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 sister, dunda dunda sana.
Dunda 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 brother, dunda dunda sana.
Dunda 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 sister, dunda dunda sana.
Nimetoka kwetu bara, nimekuja kutafuta. Slim daja hata silali, Eldoreti wanajua. Nairobi wengi nipenda, wengine waniteza. Kila siku kukaza moyo, mwanaume kutafuta. Baraka zake Mola ziko juu, ukitenda mema sister. Usimwage damu mwenzio, kilicho chako ni cho kidogo. Mwisho wiki tumefika, tunakuja cheza densi. Muziki nanifanya sema no no, hata kama mimi niko solo.
Muziki nanifanya sema no no, hata kama mimi niko solo.
Dunda 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 brother, dunda dunda sana.
Dunda 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 sister, dunda dunda sana.
Dunda 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 brother, dunda dunda sana.
Dunda 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 sister, dunda dunda sana.
I'm a foxy girl, not a naughty girl. I like to dance, hey people give me a chance. Music for you, music for all. Wanasema mini princess, Nasina Springs. Kama ngoma tom tom, na kwanda matri. Umaina marvelous, iskize nani. Eski mamba, emba sava. Hey, yo, yo, yo.
Foxy girl, let me say, Slim that just stay behind, control the mind. End up throw the vibe like a life kit. Mr. DJ, slow down, if you like to dance, come along, let's bump. Muziki nanifanya sema no no, hata kama mimi niko solo.
Muziki nanifanya sema no no, hata kama mimi niko solo.
Dunda 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 brother, dunda dunda